tugenda mu lugendo lw'eggulumu bwangu ddala olugendo lwange naawe olugendo lwaba
tusookawo
naffe abaliwo leero okutuuka ku abagenda
okujjaokutuuka
kujja kwa mukama waffe yesu
kristu
yesu yebazibwe nnyo
mu
lugendo luno lw'eggulu
tutambudde
nnyo okutuuka mu kibuga kya katonda yerusaalemu eky'omuggulu Yesu yebazibwe nnyo
naye
olugendo olutulugja ku nsi kuno muggulu eryokuna mu kutondebwa
ekitundu
ekyawansi twolekera eggulu eryokubiri erisooka mu kutondebwa
mu
kitundu
ekyawaggulu
nga mwe musiŋŋanirwa ekibuga kya katonda yerusaalemu eky'omuggulu
kuŋŋaaniro
ddene eryabamalayika
n'abatukuvu
ba katonda
tuzze
tusoma ku bibya malayika omusanvu
Seven groups of angels, like you see them here.
Tusoma ebibinja abalayika omusanvu
emirimu
gyabwe n'obulamu
bwabwe
yesu yebazibwe nnyo
okutuusa
lwe tusomye koodi ez'ekyama ez'ebibinja abalayika
omusanvu
olw'okuba nti bagenda kuweerezaamu n'eggwanga lyaffe lya
uganda
mukama yasimu tubikulira ebyama by'obwakabaka
ebyama
by'abamalayika
b'osobola
okuyita ng'oyitira ku koodi
zaabwe
ne bongera okuba nga
bakuweereza
twalaba koodi zonna ez'ebibinja omusanvu
ez'abamalayika ne
tutuuka ku siteepu y'okuzinnyonnyola
era
nga tukulaga
nti
akagiri k'abamalayika bano bagenda okujja gye tuli
ate
ng'olwedde mu nsi y'omwoyo bwe bali
okwolesebwa
n'embiro tune mu buliwo era tubalinze okutuuka mu buliwo
bagenda
kuba mu maka gaffe
mu
makuŋŋaaniro
yonna
gye tutambulira nga tutambula nabo
so
kubaawula ku bamalayika abaago
otekeddwa
okuba nga omanyi koodi
zaabwe
era nga omanyi
n'okuzinnyonnyola
nti bwe kituuka nga malayika eyagwa
yazze
osobola okumubuuza koodi
ate
n'omugamba aginnyonnyole twanyonnyoka koodi eyasooka ey'ekibinja kya malayika
michael
ate ne tunyonnyoka ne koodi ey'ekibinja ekyokubiri
ekyabamalayika
gabriyeri
olwaleero
tunyonnyoka koodi y'ekibinja ekyokusatu ekyabamalayika
bamalayika
b'ebipimo so mu kuwandiikako ogambe tunyonnyoka koodi
y'ekibinja
kyamalayika ekyokusatu
ekibinja
kyamalayika b'ebipimo bamalayika
ab'obugabirizi
abamu kumwe mwetaaga nnyo era wano ogenda kuba oyambibwako okuyita ekibinja kyamalayika bano
ab'obugabirizi
naye nga eno ezimu ku koodi
zaabwe
z'olina okukozesanga omwana wa
katonda
okubaawulira ddala ku bamalayika ba
sitaani
yesu yebazibwe nnyo
osobola
okusaba nti nsaba malayika w'ebipimo
ow'obugabirizi
ajja ngabiriira emirimu angabiriira obulamu obugabirizi n'ebiringa
ebyo
naye ogenda nnyo wala okumanya ne koodi
yaabwe
n'okutuuka okulabika nga osobola n'oginnyonnyola kale jjeri abamalayika ne lijja okukuweereza okuva mu kibinja kino
ekyokusatu
yesu yebazibwe nnyo okusinziira mu kubikulirwa
essuula
eno ey'okubiri
koodi
y'ekibinja kino eribweti
ekibinja
ekyokusatu ekyabamalayika
bamalayika
b'ebipimo
ku bikulirwa essula yakubira olunyiri lwa
12
era eri malayika ow'ekkanisa ey'omu Perugamo wandiika nti bw'ati bw'ayogera oyo alina ekitala ekisala
Yes,
praise Jesus so much. In those days before, when the Acts of Apostles began, the angels came and camped on the world, and the third group of the angels, it had encamped in this church of Pergamum.
Yes,
praise Jesus so much. And it had that code that that phase.
Oyo originally chobogi
the one who holds
obubiri
the double-edged sword.
Yes, yebazibwe nyo.
Praise Jesus so much.
Oboya kana bamalaika bobugabiri.
If you want angels of provision,
ba malaika abebipimo,
the angels of the scales,
eno yokodi ya,
this is their court.
Yes, yebazibwe nyo.
Praise Jesus so much.
What wayogera
that that fail
oya kutechara ichobogi obubiri
holds the double-edged sword.
Ah, tugenda kubatu nyonyoka kodi
ye. We are going to get explained of this court,
amakuru gayo,
its meaning,
ngatuge ndoku nyonyoka echara jechigambo cha Katonda.
Get explained of the sword of the word of God, where there is the good counsel of God which he has upon your life.
Yes,
praise Jesus so much. But before we get explained, we came telling you of the edges of the scales in Revelation chapter 6 from verses 5 unto 6. Let's read in Revelations. Revelation 6. Revelation 6 from verse 5 to 6. We are going to study read of the angels of scales. Revelation 6 from verses 5.
Neyali atuddeko ng'alina ekigera mu mukono gwe.
Yes, he was going.
Praise Jesus so much.
Ekibinja kya malaika b'ebipimo.
The group of the edges of scales.
Batambulira ku mbalasi zibanzirugavu.
They walk on the black horses like
him. Agamba tekiri taliyo.
I told you this angel is not one.
Bali trillion ya biri muta.
There are 25 trillions of them.
Okukola ku bipimo byonna.
To work on all the measurements and
scales
of your needs.
Obanga miaka jakonsi.
If it's the years of this world,
kujikendeza obo
kujiongera. To reduce or to add on them.
Obanga bipimo bya takaliyo ya galo
ba nyumba. The measurements of the land or the house you want. Everything you feel involves measurements and scales. They are involved in doing that. And they are called. That faith involves the double-edged sword.
Yes,
praise Jesus so much. We've been praying all along in the church. And we have been in need of things. But we didn't know who are in charge of fulfilling the word of God on the aspect of what he promised us.
It
asks church what's to be given us in life and in serving God.
So,
and before us all that right now, God reveals us this group of the angels which they are to serve you, to fulfill the measurements of goals of the things you need in this life and in serving God. Let's move on with Revelations. Revelation 6, verses 6.
Nempulira, ng'eddoboozi wakati w'ebiramu ebina, nga lyogera nti, ekiyi ky'eŋŋaano kya dinaali, n'ebiyi bisatu ebya sayiri bya dinaali. Amafuta n'omwenge soto byonoona.
Yes, you have been
praised Jesus so much.
Maraiko ono,
this angel
wa bipimo
is of the measurement
of scale. Okendeza,
we can reduce
okwongera,
or we can add.
Oli waddeko sanire gwanga.
You are free to pray for the nation.
Okwe okwongera mu ebyobugagga.
Add in it treasurable things.
Obubikendeza.
Or to reduce them.
Yes, you have been
praised Jesus so much.
Okuita maraika wa bipimo.
Call the angel of scale.
Osobola saba amafuta agali mu Iraq.
You can pray for the oil in Iraq to be shifted in Uganda.
And moves,
under the ground where God moves
it.
Everywhere, every nation where it surrounds.
And they move
streams of water and the oil.
Now
you can pray to reach the thing you expect hard.
That
you expect to be big.
They
have measurements of different things to be able to measure for
you.
Or to add or to reduce. You remember Hezekiah?
Yasaba bamwongereko ku budde
bamwongera
emyaka
15 years.
Bamalayika bakikolako bye
bebipimo banya
emirundi mingi nga tobawulirangako
bana
gubadde musa mukama
olwaleero
kikole
kituukirize
nagamba nange ntuma bamalayika
bange
ne batuukiriza ekigambo
kati
gwe nga tobamanyi so kibeera kikuzibuwalira.
Now it hardens your way.
It is prayer
moves very slow.
But here
in the new generation, with the full knowledge of God, we call to fulfill the call of the nation. We
have been
given all secrets of the kingdom of God, the kingdom of heaven.
To
be able to use well the word of God, when
it comes
to pass in our lives, according to Revelations. Revelations 5, verses 11.
The number
of the angels we have read here,
you
divide it into four. And on it you get the number of the angels of the scales. Let's read and we hear. Revelations 5, verses 11.
Nendaba, nempulira, edobozi gaba malaika abanji. Abeetoolodde entebe n'ebiramu ebina n'abakadde n'omuwendo gwabwe gwali obukumi emirundi enkumi.
Yes, we have been
praised Jesus so much.
The total
number of these angels,
those
in the city of God,
Jerusalem
of heaven,
trillion,
there are 100 trillions of them.
But when you
divide them in four, you get one number of the angels of the scales.
There are 25
trillion of them.
They
are times more than people on this world. For in the entire world,
we are
close to 8 point something billion people.
Billions.
Only billions.
We
don't even reach 1 trillion. Yet the edges of the scale, there are 25 trillions of them.
Yes,
praise Jesus.
So kanisa,
now as church, we must know those on our side, the holy angels, in the 2 Kings, chapter 6, verses 15 to 25, Bible shows that many are those on our side than those within the world.
Yes,
praise Jesus so much. But church, we reached the point
that
we don't know those on our side, yet people in the world, they have the fallen angels, the demons with them on their side. And now a child of God,
and
we are all there to be despised, to be suffering.
Yes, you have been
praise Jesus.
So much.
For they don't know those on their side. But this time,
in
the new generation with the full knowledge of God, as God passes up through the gates of heaven,
he
brought the book of remembrance
to
you, that you can know those on your side.
You
stand in the power of God.
And
delight, rejoice in the God who created heaven and its fullness.
Yes, you have been
praise Jesus.
So, Barika,
the angels of scales
and
their sacred code, as we are going to explain it, that face he holds the double-edged sword. You can reach a place and you pray, Lord, I pray armies of angels, those who have a code, that face
he holds
the double-edged sword.
Explain
it, the word of God. And
they
reach unto me, Lord, all those
who
purposed on my life in the double-edged sword of your word, which is the best.
Yes, we have
praise Jesus so much. The problem we've been having as church, out there shouting, out there where we've gathered from, and they tell you pray, you don't know how to pray, but you just make noise there. Everything comes in
mind,
you bubble it out, you are bubbling in your tongues. God wonders what you're speaking, that you are in tongues instead of praying meaningful things.
Yes,
praise Jesus so much. These angels of the scales,
byakulya na kunywa.
They don't end on measuring what you eat and
drink. Basobola kupima ettaka ne bagamba ero liryo tewali bali
kugenda up a ladder they say that is used no one will be on it.
Bapima ne babala
they measure and they calculate.
Yes,
praise Jesus.
Everything they can
measure
it,
which you are in need of,
which is
the purpose of God. And we
know
if the Holy Spirit leads us in prayer,
we walk
in the counsel of God.
Yes,
praise Jesus.
So, in song,
now your reason.
God's
ready to answer it.
But
there was an ignorance which kept you in that situation as the church. Right now, God says,
He's
ready to take care of us as children and He sends His angels
to
fulfill His word.
Yes,
praise Jesus so much. According to Revelation
8,
from verse 1 and 2.
The
angel holding the third trumpet is the commander of this group. Let's read and we hear. Revelation
8, verse 1.
Yes,
praise Jesus so much.
The
third group of the angels, the angels of the scales, those with the cords, that face the one with the double-edged sword, they are commanded by the commander with the third trumpet. And you may say, Lord, I pray like today, tell your angel the commander,
he
holding the third trumpet.
You
command the angel of the scales who holds the third vowel
to
come get out all measurements
of
life and your sin, to measure my life, to measure my body, to touch wherever the sickness is, whether in the blood, whether in the marrow, that he treats me.
You command
your angel
Lord
of the scales to measure my life, to measure my house,
and I
place there to serve
you,
Lord, that I never leave you for the needs. Based in that knowledge, you move on and add more authority on yourself.
Yes,
praise Jesus. And you add more authority, more authority.
Bible
tells us
in
Proverbs 24, verses 5,
the
more you speak, you become powerful.
The
more you gain knowledge,
you
gain more power.
Yes, you have a
praise Jesus so much.
So,
let's read in Proverbs. Proverbs 24:5.
Anytime
someone gains wisdom,
remember,
wisdom is not elsewhere.
According
to Jeremiah 8:8-10, wisdom is in the word of God.
Yes,
praise Jesus. Every time you increase in wisdom,
gain
more power.
Proverbs 24:5.
A person with knowledge,
you
gain authority. Speak authority. What you speak, you understand.
You
even know all the ways. Ask in your provisions.
You
don't end there, I go on their commander.
And
I go in their secret
courts.
And ahead we shall see the seals of the seven bowls. Even open the seals and check what's in them.
And
this one speaks knowledge, let's go serve them.
Yes,
praise Jesus. For God loves
much.
People come and they have knowledge.
Yes,
praise Jesus. But right now, church, the power in the world you're going to be seeing
it.
You've been reading the Bible all along. But sometimes you don't see its power.
Those
who fulfill the word of God. And its strength lacked in you. But the season we are
in,
God sent us the book of remembrance. We realize the power in the word.
Yes,
praise Jesus.
Gain
wisdom,
we
gain more power. We gain knowledge,
no,
and the authority increases.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Oduga ngo obulwadde oyogera nabo bwogezi.
Reach a time you speak with sickness just.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus so much.
Yo yagalanga tokyalekana nyo. Wabula ogamba ki malaika wo
the angel of provision.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Agali ku wali wo badolekanira fe tuogera ebigambo bina bisatu.
Now when it's shouted we speak for three words that we've made it through.
You
have secret codes to access the door. Let me tell you one
thing. You'll
go to some offices.
Though
you knock, no one opens. Till you put
your
fingerprint and you read your
code.
There are those who look in your eye.
Now,
those of the kingdom of God
don't
hear you by your many words.
So
you first introduce yourself.
I will
say that you introduce yourselves then after prayer.
But so we are coding to work
out who codes and just speak things quickened. You went to forget one thing. That pastors who go under the ocean, they have secret codes of the fallen angels. And fallen angels take over you.
When
he's praying, he doesn't pray any other words.
He's
speaking that, and demons are coming. Shouting.
We brought
you
some
angels of heaven.
Give
them a quote.
When
you reach and you speak that,
and you get to weep.
Why did they call us in the city?
I was
meant to first preach.
Those who came to
capture camera.
He preached
of the Ark of the Covenant. After he
finished,
he prayed.
He prayed.
I asked him to tell them,
they
can't support the on the Holy Spirit and the person who supports the other.
Yes, yes, yes.
The pastor hid in there. And I told them, call that spirit again to come back. It was fallen angels there. They did come back. People asked questions. People wondered what has always been on them. They asked. And the pastor hid in his table like that. The answers which answered were in scriptures. Now, brethren, as the world appears like that, God told us angels on our side, the holy angels, and gave us codes they use in scriptures of truth.
He
wished to explain them to us like today.
Yes,
praise Jesus. That angel in charge of the third group, the code that faces the one with the double-edged sword, is led by the angel with the third bowel in Revelation 15 on the seven groups of angels. Let's read then we hear. Revelation 15 from verse
1. Bamalaika musanvu nga balina ebibonyobonyo musanvu eby'enkomerero kubanga mu byo obusungu bwa Katonda mwe butuukirira.
Yesu yeebazibwe nnyo. Bamalayika musanvu
abeera
bakutte ebyomusanvu oluvannyuma lw'abaduumiza omusanvu wabeerawo abaddawo abakulembeze abalala
musanvu
okukulemberamu ebibinja omusanvu ya malayika
bwe
bakutte ebyomusanvu naye malayika akutte ekibi
ekyokusatu
ekirimu ebipimo byonna ebya buli ngeri kodi yaabwe bagimanyi bulungi
bwati
bwayogero yakutte ekitale ekyobwogi obubiri ku kyokupima
obupimi
atuula abapima yerusalemu ne bamalayika abaliyo ne bababala alina ebyuma gadgets ezengeri
ez'enjawulo.
Yesu yeebazibwe.
Yes,
woba okuba engalo
kubawano
tukyalagira abantu
otukubamongalowulira
nga olina zikubanga
okuba
omanye eri baali babawutaaza kuba mungalo gamba aleluya bwomuntu ategeera obulungi tolaba kyakubira ngalo
nekitaa.
Yes, we
praise Jesus.
We are going to be remote. We are going
to be controlled on remote.
Yes, we
praise Jesus.
But
the thing is this. Angels of scales. Everything involved to use to measure. Sometimes they come as
well.
And they have the stethoscopes to measure the body.
Another
was given medicine.
They don't
want physical medicine, but they handle them as a baby. They
close
the door and they come in a vision and they check the entire body.
I don't know what one would have
to be a colleague in the second group,
Gabriel.
Or
you hear from Osita Damu Police,
or Lazaro,
or Moyonabu Jamuna, and put it in our
text. Your spirit puts it there,
no, we're running away,
and you are aside, you look at yourself.
Murungo Sansa,
overrating me.
Nayauro, or Moyo,
the correct your spirit,
or Ramuri Musai,
life in the blood.
Ebirowoozo n'okufumitiriza n'abiteekawa
neweeraba
wali ng'ofumitiriza okufa
yakalekeraawo
okulowooza okufa lowooza
bulamu
kangubuulire gwe singa tunaamanya eraba malayika bulungi koodi zaabwe ne siru zaabwe ne tubimanya kanisa obulamu bwogenda okuwulira buno bukyali
butindire
manya abantu abagaibaga okuba lwena jawe nempulira obulamu nempulira nga ndiwa tewawulira nti kuba wano wewaka wawulira wawulira nga eggulu liri wano kubanga ewaffe mu ggulu wawulira pulezensi y'eggulu oba owulidde pulezensi y'eggulu nga leero kaakati kankusomereko ku bimu ku bipimo
wano
byebakozesa okupima ku bigulwa 11
bunya
olusooka
kubikulira essula ya 11 olunya olusooka ne mpeebwa olumuli olufaanana ng'omuggo malayika n'ayogera nti golokoka ogere yeekaalu ya Katonda n'ekyoto n'abasinzizaamu
kaakati malayika yamuwamuko ku bipimo
n'amugamba
kati kwata olumu omanyi balina empimiso kabeeranga olumuli nga kampi bwe
kati
naye buli okasika kalina ennyingo
ng'ez'emmuliani
amanyi olumuli ennyingo zaazo olaba
bwezitwezikutulira
naye osikwa ennyingo emu n'opima
uganda
ennyingo emu mu kantu akakapima
abeeranga
software kamera kalala kajawari noma wabagenda pima
n'apima
kati baali bapima mu Yerusalemu
wano
bapima ekyoto ekiri mumasekati
g'ababeerubapima
naawe
najjayo
embazo tagenda eri ng'abale malayika
omukuumubali
tiriyoni nakikumi onaaba balungi
ajjayo
akantu akabala n'akalagira bala buli ali mu
Yerusalemu
ne kalyoka kaleeta ennamba ngadduka emisinde
Everyone where they are. And they bring out announcement.
Homeland,
we need you here. I saw measurements. You will suffer much.
Never not you cannot get to come
when you reach the water.
No longer over years. You can walk a man. Never longer a man. No longer a man.
You speak power.
Yes, we have a
great Jesus so much. We are in the Word of God.
Yes, you have
praise Jesus so much. Everything you can use to measure.
You
know why they use that cord?
The
sword is of the Word of God. The Word of God. A New Testament that both hold your promises. Promises in the Old and the New Testament.
When you
hear the
code,
you may not know it.
It's realizing
all the
underneath.
Every promise in it, they are ready to fulfill it. God sends his word, watches over it till it comes to pass.
It
doesn't come from heaven, watch over it. He puts angels there.
He
say, watch over that word. Fulfill my will. Can you familiarize the king? That prayer, this child is familiar.
Malachi 1:6.
Where is my glory in you? Pull me from my throne.
Yes, you ever see
praise Jesus.
Kings
like Solomon had the Spirit of God. He told him, Lord,
but
based in heaven,
pray
from here.
Call
him from his throne.
Do you know, Kusama?
Let's learn how to pray.
I don't have
to leave his throne. Are you to sit in it?
Yesu yebasu.
Praise Jesus.
Ave muntebe yekuoga
kitulamu. He throne you to sit in it.
Oraba yareta plan otonde gurunes.
Brought a plan to go in heaven and
earth. Chigamona jiteka mu.
And the one
that you babu rapura.
Take it on paper.
Nebatu mumo yinari dukiriza
kwa spirit to fulfill it. It did come.
Zaburi chikumi nya satu na gamba. Atumo moyo kwenye bitonde.
Send this spirit.
Na yena ya itiwa kulieta jokanga alele
at. Is the creator yet seated.
Guo mukaka nula muntebe.
Post people to serve you. To give your husband.
Yes, yes.
Praise
Jesus. Whatever you want to do,
you knowledge you spoke much foolishness.
That
power to fulfill.
Vayo,
come on, Lariro.
Show yourself.
You are God.
Vayo,
come on from your throne. Jambu. Come down.
He
will not leave his throne, let me tell you.
Yes, you
never leave the throne, he sends angels. The Holy Spirit comes to serve us.
But when you look at the
greatest measurement,
they have to come
with ropes, angels of ropes.
They
have their ropes.
To do that tape measure,
we call them
tape
measure.
They
measure everything. This place is for this person, no matter how long it
will take.
This one has gone there. We measure it for the other person. Soil from someone's
ground.
To get soil
and
you go with your witchcraft.
Tell
the
end
of scale. Go with the
measure.
Measure my land.
And you by young and I would send the
how many rooms?
Here you put one answer.
No,
there's no lamas, no more survey.
There's no great things of all I can
do. I
put before God.
Guacati,
for the wisdom now.
Okumania,
the knowledge.
Who is a
winning authority.
Yes, you have a
great Jesus so much.
I
request you one thing.
It is
the word of God.
That is
some of you think it's a joke here.
That
you must measure a little sickness your way. And stretch you days till you prove they are there to come to heal you.
One day Gabriel said
to
Zachariah,
father of John the Baptist. He told him what he did believe them. He told him that mouth, let it be blocked from
him. He
fulfilled the full right for things you add you over there.
And
the day
we
speak the name of the child.
When
he had it came back, his sign language.
The angel
of God has come from
heaven.
He told me,
that
my wife, you're going to be this.
After
they gave back the child, they brought it to him.
He's born.
He is John.
He has
not been speaking for long.
Yes, he was.
Praise Jesus.
I like to move on and I'm like,
the
saga no more for
what I don't want any of the goodness from God.
Yes, we have
praise Jesus so much.
Zachariah
2.
You
can come with a tape measure to measure.
It's
nothing to never measure. What they call about it, it is every gadget for measurement. Let's read on here. Zachariah 2 from verse 1.
Olwokubiri, ne njogera nti ogenda waggwe, n'angamba nti okugera Yerusalemu, ndabe obugazi bwakyo bwe buli, n'obuwanvu bwakyo bwe buli.
Yes, he was
praise Jesus.
Yalaba malaika wa Mukama.
He saw the angel of God.
Who every people
of the measurement.
Ambuzo
ragawe. He asked him why you go
to obugazi bwa Yerusalemu.
To measure width of Jerusalem.
Wadona niyo mukuwa ngabuli
kumbwe buli. A single tape measure.
Ngupima ekwanga
yoni. Can measure the entire country.
As the
measures, he passes the measure in Uganda. And he passes on. And we don't see him. Yet he is measuring.
agenda kutaka lyabantu nga balina ddene
nnyo
nga tebamulaba n'agamba kirabanga alirya wano kutaka lyago era bw'ajjanga yeewogomewo
bwewogo
biro ebyokujja kwoya
gyatwala ettaka
Okuva ku nyolwabi
from verse 20
ayogera kuba malayika otuukiriza ekigambo
of angels to fulfill his word
wano twolekedde okunyonyokera ddala kodi
yaabwe
yesu yeebazibwe katusoma ezabbuli
zabbuli essula ya 13 olunyolwabiri
Psalms 103 verses 20
mumwebaze mukama mwe bamalayika be mwe abazira ab'amaanyi abatuukiriza ekigambo kye nga muwulira eddoboozi ly'ekigambo kye
yesu yeebazibwe nnyo
praise Jesus so much
bamalayika bano
these angels
bawulira eddoboozi ly'ekigambo kya
katonda they hear the voice of the word of God
ne balituukiriza
and they fulfill it
kati bwe tukozesa kodi ey'abamalayika bano
when we use the code of these angels
ekibinja ekyokusatu
the third group
ekyabamalayika b'ebifo
from the angels of scales
bamalayika b'obukabirizi
the angels of provision
yesu yeebazibwe nnyo
praise Jesus so
much ndibwati bw'ayogera alina ekitala ekyobwojo
obubiri that faith he holding the double-edged sword
baawogera ku kitale ekyekigambo kya katonda
speak of the sword of the word of God
ekyobwojo obubiri
the double-edged sword
endagaano empya n'enkadde
the old and the new testament
era baba beetegefu
and they are very ready
okutuukiriza ebyo byeyasuubiza ezzaddere
fulfill both the promises of spring
eri abo abamwagala
those who love him
kubanga bw'omalayo olunyiira olugamba
when you finish this verse it says
katusome ezabbuli eno tuwulire
let's read Psalms over here
zabbuli esula ya 13 olunyolwabiri mu olumu
Psalms 103 verses 21
mumwebaze mukama mwemwe nejjeri abaweereza be abakola by'ayagala olwabiri mu ebbiri
yesu
praise Jesus so much
abaweereza be
servants
abakola by'akola
who do his will
bamalayika
the angels
katonda alina ebisuubizo bingi eri obulamu
bwo has many promises your life
okuwa enkomerero ennungi
give you a better end
okusinga entandikwa
more than the beginning
naye ebintu bino byonna yabisuubiza mu byawandiikwa
ebyamazima
ekitabo bayibuli ekimanyiddwa nga ekigambo kya katonda ekitale ekyobwojo
obubiri
kati bo bamalayika bano ensonga lwaki bakozesa koodi
eno
baliwo okulabirira buli kigambo n'ebiro byakyo buli kigambo ekiri mu ndagaano empya
n'enkadde
okulaba nga kituukira mu biro byakyo ebula ekituuka ng'olina ozzaala
be
bamalayika abagende ne banona
emyoyo
yesu yeebazibwe
wamala
ne bajja
after they come
ne bagamba ebiro byo biweddeko bawandiikira malayika w'okufa ne bamuweereza bakime omwoyo
kati
bakusiŋŋana
teweeterezeza
malayika w'okufa akuwa
akadoowomu
bunnya obutakoma mugeyeene oba weeterezeza
ebbaluwa
ewandiika
egamba
omwana wa katonda yakulemerawo omwoyo wa katonda awangudde
okwasa
emikono gya malayika gabudyeri
otwale
mu kibuga
kyakatonda
yeewumulira bebamanya ebiro
byonaavamubamalayika b'ebipimo
buli kigambo ekiri mu kitala ky'ekigambo kya
katonda
balabirira paka nga
kibaddewo
mu biro byakyo
byeyakyogererako
bamanyi nekyeweetaaga nga tonabaana
kukisa
oliawo osabakaga alibo bagamba alina
kubalaulaa
nebagaa kati tetukwanaganye byasaba tebiri mu
kutegeera
irungi nnyo tukulemera omwoyo wa
katondana
tusaba
as we pray
so baliwo okulabika nga balabirira ebikwatagana n'ekigambo kya
katonda
okutuukiriza ebyo byeyateesa malayo olunyiri olwo
zabbuli
13:22
mumwebaze mukama mwemwe n'emirimu gye mu bifo byonna byafugiramu
yesu yeebazibwe ejje lyonna libamanyi
nao
bo baliwo okulabika nga batuukiriza buli kigambo wansi
w'ekyowandiikibwa
obulamu obuwulizi yabwogerako naye nga tasobola kubategeera mangu nti baani
abookusera
mubuulizi ssatu
olulimi olusooka
omubuulizi essula yakusatu olulimi olusooka buli kintu kiriko entuuko yaakyo na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo
na buli kigambo
n'ekigambo
ekitwogerako kyekigambo kya kati bo bamalayika b'ebiro
n'ebiseera
bamalayika b'ebipimo balina okulabirira amazima g'ekigambo
kyakatonda
kyetuva tukusaba nga kkanisa okomewo mu kigambo
kyakatonda
ebisuubizo bye yayogera mu kigambo
kyo
oba endagaano empya oba enkadde mwetegefu okubituukiriza naye ekizibu
ekibaddewo
bamalayika balina okutuweereza otuukiriza nga ekigambo ekyo bwe
kiri
nga tuli mugaboozi tuuka omusumba n'asoma
akawandiikibwaokulaba
omuntu bwatunula
alinganga
You are the Nazareth of today. Jesus is past.
Church.
byewalina ebyawandikwa nga
babinyoogwe
Nazareth wali. Kati kw'oli
Nazareth. Are you the Nazareth?
Gwekyogakatatakumanyingagwe. Olina kwepatiika mbu gwe
Nazareth. You claim to be Nazareth?
ensi n'ebigirimu naye nkusaba ekintu
kimu
ebbanga ddene ly'omaze mu bintu
ebyobulimba
ebintu by'amadiini ebitali mu wadde
okumanya
n'olyoka oleekaana ng'osaba
katonaaga
matano nasaba aleekaana
buleekaana
yesu yeebazibwe naye okusinda mu bebulaniya esula ey'okuna
olunyo
lw'ekumi n'ebbiri ekigambo kyakatonda kyekiyitibwa ekitale ekyo kyetubadde tusoma mu koodi y'abamalayika
bano
bebulaniya sura ya 4 olunyiri lwa 12 kubanga ekigambo kyakatonda kiramu era kikozi era kisala okusinga buli kitala kyonna eky'obwogi obubiri era kiyitamu n'okwawula ne kyawula obulamu n'omwoyo ennyingo n'obusomyo era kyangu okwawula okulowooza n'okufumitiriza okw'omu mutima
yesu yebazibwe ekigambo kya katonda nga bwe tukirina mu
bayibuli
kitala kyabwogibubi
kirina
endagaano empya
n'endagaano
enkadde
n'endagaano
naye buli kye yasuubizaamu
buli
kye yateekamu
kiriko
ebiro
n'ebiseera
kiteekako tuliyoni 25
ez'abamalayikaokubala
ebiro n'ebiseera ebya buli
kigamboensonga
lwaki bamalayika mu kibinja kino
ekyokusatu
bakozesa nti bwati bwayogera
alina
ekitala
ekyobwogibubibaboogera
ku kigambo kya katonda yesu
yebazibwaera
ekibakozesa nga bakozesa koodi
eyo
basobole otuukiriza buli kyeyayogera okulaba nga
kituukirira
wadde nga basobole okuyambako mumayiko
otegeera
byalina otuukiriza n'ebiro
byabyo
nebayambako
gabudyeri
naye nabo balina specific nabo ebyo bakwatako nga bya bugabirizi bya bipimo ebyetaagisa okukuwa bayambako
babadonibalayika
b'okufa okumanya ebiro n'ebiseera bye balina otuukirizaamu
ebyabwe
nebayambako bamalayika
w'obutonde w'amazzi mu
kibijja
eky'okutano
nebayambako bamalayika b'omuliro
okumanya
ebiro n'ebiseera naye bo balina nabo ku by'obugabirizi kanisa bulamu kujjanjabwa basukirira busukirizi
bajja ne bapima omulwadde yenna ne balaba temperature
the sick person the temperature
yawandiikira omusawo Gabriel
ow'ekigambo kya Katondaekitala amulongoose
kumbe ye akimanyi
okusira
ku Gabulieri ebitundu bye eby'omubiri birimu
byawandiikire
asooka n'ajjayo byonna ekitala kiri kiyina
obuzibuoba
obulungi
ndi
bw'okijjayo bwoti kiba na buli
kyawandikibw'oyogera
nti body system kikuŋŋaanya amaaso
byonna
okiteeka ku muntu bwoti
n'ojjako
ng'olaba kutu kwe kulwadde maaso
naye nze ndalaba enkola z'omwana I say, Lord, let's inherit your kingdom, for it is ours. After being yours, you gave it to us to inherit. This time, walk in the ways of the kingdom of God and righteousness. Then we see the goodness.
When
we started groups of angels, they told us that we are going to hospitals, they will come directly. Physical doctors and doctors from heaven. And they told me
they
have to change instruments we use in the hospital, we shall use ones of home. I found those which are very modified. And we started the heart here. And they bring out the spirit, they put it there.
Yet me,
I see it from there. But it was
beautiful.
Where did the life put it there? Praise Jesus. God knows us beyond how we know ourselves.
And
he knows what we need before we ask of them. But if we can discover that his reason, if he gives us and we use for life and for serving him, moving on to understand him, church wouldn't have lacked. Every person was given as the need was.
So
in those we need to use more. In the code of the third group of angels, the angels of scales. That
says
he holds the double-edged sword. We have explained in Hebrews 4, verses 12, double-edged sword is the word of God. And it is living.
Through
the one we bring our words, all things are laid bare before him.
Let's
read verse 13 we hear. Hebrews 4 verse 13.
So siwali kitonde kitalabika mu maaso ge. Naye ebintu byonna byeruliddwa era bibikuliddwa mu maaso g'oyo.
Tugenda okutandika okusaba.
As we begin to pray, those of
patients
have begun to measure everything you ask where it is.
Yes, we have
praise Jesus so much. But if you remain in the word of God, for that is their court. That
faith,
he who holds the double-edged sword, and that sword
is
from the word of God. Even all our warfares we fight, they can count demons that they show them to angel Abaddon.
And
he said the other demon is in the roof.
This
one is in the mountain. Another is in the valley.
They attack
their targets well to beat them. They have all measuring gadgets.
Yes, we have.
Praise Jesus.
And they have already calculated it in the board of this place.
Next reasons which are
right.
They will not
repeat
it. Yes, for us. You give a wrong reason over your asking.
And they say,
no, we know where it is, we shall not reach it.
Gabriel,
angel Gabriel,
you
give us a dream when the car is coming their way.
No, Lord,
and you dream you're driving that car.
But you
have arrived for the reasons you give are wrong.
I do my zoga, my kama,
Those who read the ear of the apostles, they are not told them, each one get your sword. Get of the sword.
At yet Peter,
what bought a physical sword. Jesus.
I want you to
understand the sword of the word of God, which is double-edged, the Old and the New Testament. When
you
walk in it, the good curses in it will be on you. The wrong curse will happen to the evil people. Let's read Ephesians
6:17.
Yes, you must win.
Praise Jesus so much. The sword of the Spirit is the word of God. The other sword you saw, therefore it is
sword.
It's speak of all the New Testament,
which
make up the word of God,
Bible.
The Bible. Angel of scales, when he comes,
you ask,
what is your court?
That thing is
he holding the double-edged sword. What does that mean?
Then
they begin to struggle to answer that.
If
you can't explain the word of God, which has all the New Testament, if they ask that, you tell them, tell me, now you have come to fulfill what in this? But when it speaks in Revelation, if it's punishment and plague, it gives you as those written in this book. If it's goodness, it gives you as written in this book.
Yes, he was good.
Praise Jesus. Let's read Revelations. Revelations 22:18-19.
Ntegeeza buli muntu awulira ebigambo by'obunnabbi obw'ekitabo kino. Nti omuntu yenna bw'ayongerangako ku byo, Katonda alyongerako ku ye ebibonyobonyo ebiwandiikiddwa mu kitabo kino.
Ebibonyobonyo,
all the plagues
biwandiikiddwa mu kitabo,
written in this book.
Obulungi,
the goodness,
nabwo buwandiikiddwa mu kitabo,
is written in the book.
Ate bo bamalayika b'okuteesa balina okulaba ebiro byagyo.
Of course, are there see their seasons.
Good
are what we want as church. What yourself.
For
in Deuteronomy, chapter
30,
he says that he put before you life and death, a blessing and life, death and a curse. You choose. Choose life. This Bible you see, it has two parts in it. Promises which reach you when you don't believe the word of God. And it has those promises which reach you when you have done goodness. Remember, angels of counsel,
your
plagues are to reach upon you.
With
your wrath and righteousness.
You
have to tell angels who fulfill that.
Season
of their person is going to hell as come. According to scripture, of the evil, they are taken away in their ignorance, and they are cast in the pits of hell, and they beat you from there.
tokaba kituuka
nti
birungi
be
beesitukiramu tebategeeza bayibuli etuukirire nti bw'onaanyiikira okuwulira eddoboozi lya mukama katonda okuwulira eddoboozi lye okukwata amateeka n'ebiragiro
n'emisaemikisa
kino gyonna ginaakujja abayitibwa bamalayika abayitibwa
omukisa
be bamalayika
b'ebipimoye
bakoma okujja nga bakugabirira balina kintu ekiri
nekiri
wali olabenga omukisa
omanyi
bulijjo eramu
gusa
mpomukisa ayi mukama oyogera malaka esula eyokusatu olunyoro omunaana akola ekumi nebbiri tuleeta ebimu ebyekkumi n'ebiweebwayo mu nyumba yo olimu okubulamu ekyokulya onaanenya omuli n'otuggulirawo eggulu n'enzigi zaako n'amadinisa n'otufukira omukisa ogutalina kubeera woogenda kuguteeka kumba agenda kkumi enkumi n'enkumi za malayika
b'ebitimu
batandika opima kino nekiringa kikyo walowooza omukisa muno
kimanyiobaguva
mu ggulu kubuuka afe twasaba nga busabya wonna ayi mukampa omukisa ngaleero naye nga tuyinza na mukama
tereza
bamalayika b'omukisa bamalayika ab'ebirimu ab'obugabirizi bangabirire balonye ebyange olumu bambi
naagaera
abantu bange bulijjo bazigira
bakulaomuyambe
mubiro ebyobutamanyanaye bwe mutuusaako okumanya
nakujeeyesamulekereraawo
yesu yebazibe
so
nja kusaba muganda
okkirize
ekigambo kya katonda
ekitali
ekyobwojo obubiolabe bamalayika
b'okuteesa
bwe bagenda otuukirizanga koodi
yabubeeri
kigambo kya katonda
olwo
akola obujjuvu bwa mukama waffe
yesu
yesu yebazibwe naye nga bwe tusome mu kubikulirwa essula eno
eyabirimu ebbiri
19:19 omuntu yenna bw'ajjangamu mu bigambo eby'ekitabo eby'obunnabbi buno katonda alijjako omugabo gwe ku muti ogw'obulamu ne mu kibuga ekitukuvu ebiwandiikiddwa mu kitabo kino
nti ebintu ebirungi byonna byewina funa
biwandiikiddwa
mu kitabo
kino
wabula bw'okyamyakyamya ekigambo kya
katonda
bwe yakugamba mu kyamateeka
28:15
n'okukiira olituuka bw'otalinyikira kuwulira ddoboozi lya mukama katonda okukwata amateeka n'ebiragiro
n'emisango
ebikolimo bino byonna
binaakukiira
kakati waliwo malayika oyo w'okuteesa
amanyi
bulungi engeri ebikolimo gye birina otutuuka
kubantu
agamba bamalayika abadde bakuuma abakuteekako obukuumi
nga babuggyawo
kati basitaani bannannyini kikolimo
katonda
be yakolimira nekikulukuta paka mu musaayi
nga bakuluuma ate
jjukira bakulumba bw'ogamba nze ndi mwana wa katonda munveeko naye nga towulira
ddoboozi
yesu yebazibwe
so
ensonga yebeere nambulukufu
ebisuubizo
ebiri mu kitala ky'ekigambo kya
katondaagana
empya
n'enkaebisuubizo
ebirungi byonna
bamalayika
b'okuteesa
babirabirirebaka
nga bikutuuseeko
ekigambo
mu ggulu kikumi
ne
ku nsi kikumi
kisoboka
naye waliwo abapima
ekikumi
ekyo kyenkana
kitaanga
basinga tusabiramu naye nga n'abagenda okipima
tetubamanyitumugamba
bugamba ekikumi
ati
onaategeera otya nti kiweddeyo
yesu
yebazibwe
naye
nga mu byonna tumanyi nga kigambo kya katonda ye mukama
waffe yesu
era omuzingo gw'ekitabo kino gwogera ku
ye
yesu yebazibwe
nnyo
bw'otambula ne bayibuli
manya
nti olina ekirala ekyoba
ogyobubirikristo
yesu
akola
endagaano empya
n'enkanamu
ye mwe tumanyira kitabu
atumanyira
omwoyo
omutukuvu ne
byonna ebiri mu
ggulu ebiri mu nsi
Yes, he was
with praise Jesus so much. And like he told us in John 1:14, I briefly pass through it. Time is left us.
John 1:14.
Yes, he was with
praise Jesus so much. Our Lord Jesus, the Word of God,
clothed
flesh, appeared to us.
But
before he goes to flesh,
he started to come
in the scroll by which it was written about.
And
he appeared as a double-edged sword.
Now
he beholds it. When you see him in Revelation, get out the book.
And
he seems to touch himself, yet he is the one. Double-edged sword.
Yes, he was
praise Jesus so much.
Here
he is putting himself in the scroll of the book.
And you can find
himself holding himself in form of a sword.
He
just explains us what he can do.
Yes, he was
praise with Jesus so much.
Let's
read in Hebrews. Hebrews 10. Verse 6 to 10. Hebrews 10 from verse 6.
Tewasima ebyokebwa ebiramba nebuwebwayo lwebibi. Nendio kanjo gena ntidaba. Nzizemu muzingo kwe chitave champa ndi kwako. Kukola vyo ya gala ai katonda.
Muzingo kwe chitave kwa ndi kwako.
The scroll was written about him.
Chigambo chaka.
The word of God.
Wali yono kwa huza bandani.
This is the one who even asked.
Ampaku Yesu oyo.
Give me of that Jesus.
Na gamba aliwa.
And he said, where is he?
Wanaya kute Bible. Watamanyi ndi Yesu aliyo.
Yet they are holding the Bible not knowing Jesus is in it.
Kali mpaku kitara.
Okay, give me of the sword.
Another
was to get out a physical panga.
Yes, he was
praise Jesus so much.
Na yenga okusinzira mu Yokana sura
yokutana. But according to John 5, 39,
ayogera nti ebyawandikwa byonna byogera
ku. He speaks that all scriptures speak of him.
Ebisuubizibwa obulungi.
Those promised in goodness,
byogera ku.
They speak of him.
Katusome yowulire.
Let's read and hear.
Yokana esula yokutano olinyolwa satumo omwenda.
John 5:39.
Munonya mu byawandikibwa kubanga mwe mulowooza nti mu byo mulimu obulamu obutagwawo n'ebyo bye bitegeeza ebyange.
Bitegeeza byani?
They made him.
Kigambo kya Katonda kennyini
mukama wa Yesu. The word of God himself, the Lord Jesus.
Kati bw'osoma Bible.
When you read the Bible.
Soma ng'osoma Yesu.
Read Jesus.
Problem kusomanga na Bible ya
as if prophet is speaking.
Ogenda kulaba amanya agali mukitale.
You see the power in that sword.
Ekyobwojo
obubi. Which is double edged.
Endagaani empya n'enga.
The Old and the New Testament.
Bamalayika abatuukiriza bo batuukiriza.
Angels will fulfill, they will fulfill.
Nga tojja asoma nti nabbi gundi n'agamba.
You normally read that prophet so spoke.
Wabula n'osoma ekigambo kya Katonda.
Read the word of God.
Yes.
It is Jesus.
Ekitale ekyobwojo.
Double edged sword.
Malayika mu kibinja ekyokusatu bw'atakuwa kodi eyo.
Angel in the third group, if you never give that code,
bw'aba tasobola okuginnyonnyola bw'ati,
have not explained it like that,
ng'omanya ekimu ekyokusatu,
you know the third which fell,
ekyagwa,
of the four
angels. Mulimu abava mu kibinja ekyebipimo.
There are those who came from the group of the measurements.
Before nga bwe baali tebannaba kubala nnamba y'abasigala.
Before they had counted the number of those who remained in heaven.
Mulimu abafera.
There are those who con.
Ze dayimoni eziragula eziri mu banabbi
b'omulimu. Demons which prophesy in the false prophets.
All of them are
counted with Satan to be robbers and thieves.
They have robbed
cars and
got shot. As you
face the false prophets.
Will I
choose you with the devil because of being a thief? A miracle from a false
prophet is
stolen of those of God.
The world that is
full of
God.
Does Satan own anything?
Yes, you must
praise Jesus so much.
When you
walk like that,
you feel
basing in false prophets.
In the
entire world, God said they are robbers, they rob from him.
They use
everything to create
mafuta,
the oil, the gold,
and they don't
pay tithe at
all. The
entire land you robbed from
me. All of
them are thieves like Lucifer.
Yet
not you, the child of God. Don't dare rob God again. Told him he's giving you his life and for serving him. Balance your scales well. Your scales will move with you. The angels of blessings, of provision, as their code stands. That faith holds the double-edged sword.
Yes,
praise Jesus so much. The double-edged sword is the sword of the word of God. The word of God. It is the Lord Jesus.
He
first came in the scroll, which was written of him. Written of promises of the evil, and the promises of the good. And the angels of provision are ready to fulfill good promises.
When
Jesus was in Proverbs 8, he said, whoever sees me, he sees life. All who hate me, they love death. When you see loving, he gives you life.
And
the blessings to follow. When you hate him, the death and the curse. That's the Bible.
It's
the double edged sword. May God bless you.
Thank
you for knowing the
code
of the third group of
the
angels of provision. Right now, arise in
your
people.
And
we welcome them more in our nation,
even
the children of God, all over the entire world.
That
they serve the church, and they provide for church.
Don't
go to false prophets.
Kusatu,
kusama
moyo mudukuru, owe miragiro, eri malaika wo Amen.
God bless you.